Bible. Ela wakho uhlakanipha. Ye Bible. Wengo senza lokuhlakanipha.
Awungitshela uhle.
Wengo senza lokuhlakanipha.
Yeah, I believe.
Yeah, I believe.
Yeah, I believe.